Shadow Pro
Katimu kwa nungwa Gala Mwula muwange wuna mkwe Taga Katimu kwa nungwa Gala Mwula muwange wuna mkwe Taga
This happened for the first time While I smile I'm here for loving you. My body's always at your service. No one go to future your faith. Tewali wano atusinga. Pola mpola I want to. Tewali wano atusinga.
Katimu kwa nongwa.
Katimu kwa nungwa.